sound Zaidi.
Hello, Majesty.
Downloaded from
gasolmusic.com.
Mushonga muli kuna ukazwapa
ya
Nascoda.
Hey,
yo Majesty,
nikushunguzi
na KYO.
Ukataka bomusaraka,
sazini sazibani biela,
sazini sazibani biela. Tao litanya musalia nyezi, watanyi kumusalia nyezi.
Wena umba boni makwasha,
ulibele saimoni.
Kingi ya osa shami makwasha,
Nikule muile kale,
right.
Nikushunguzi na kale, uvatanga bomusaraka. Sazini sazibani biela, tao litanya musalia nyezi, watanyi kumusalia nyezi.
Wena umaboni makwasha,
ulibele saimoni.
Kingi ya osa shami makwasha,
ulibele saimoni.
It's a brand new boy dosing a Zambia alongside
you. Strong ghetto life, strong beat judge. Yo boy Raiji, kill una batu bakale 1904. Hey, your Majesty.